Yesu yebajwa boruganda.
Praise Jesus, brethren.
Asiye mutambulinyera mukama afi Yesu.
How have you been the name of our Master Jesus?
Oyinzo kutambula tambula muno obuza ko kumuganda wo.
You can move around and greet your brethren.
Umwagalize ebirungi.
Wish them the better things.
Mulinyera mukama afi Yesu.
In the name of our Master Jesus.
Amen.
Amen.
Mwebale kubabuzaako.
Thank you for greeting them.
Mwebale kubuza kumugandawo.
Thank you for greeting your brethren.
Tujja kusinkana mu kibuga Yerusalem.
We shall meet in the Jerusalem city.
Era tujja kwebuza nga tukowe nabo. Twebuze banga lyonna.
We shall greet each other all days.
Jukire iteliyo byakola.
Remember that there is nothing like walking.
There
is nothing like prayer of warfare.
There is
no prayer to be given.
There is no prayer
of repentance. We have already
been given.
And there is no warfare
there.
And we don't need. Now what shall we be doing? Just thanking God. That's all we
shall
do. Resting all our days.
Yes,
praise Jesus.
Jesus.
Now, let's do everything possible in this world.
That
we enter the rest of our spirits. By name and voice, Apostle Ronald Hope Witness, together with Pastor Bosa, we love you so much in the name of Jesus. We wish you, as we also wish ourselves, to inherit Jerusalem of heaven.
The
Bible says that you don't only think of your own things alone, but even to think of the others. What we love most and to think of most of you is that we inherit the kingdom of heaven. The ministry is called the new generation, with the full knowledge of God. And the ministry is international, to serve in the entire world. We are standing to fulfill the call of the nation, as the call of the nation and the covenant is, together with the glory of God upon the nation of Uganda in these seasons of AD, like it was upon Israel. Israel was there to prepare all nations for the birth of the Master Jesus to redeem us, to redeem us from our sins, and to make us inherit the kingdom of heaven. But Uganda, as is led by the Holy Spirit,
is
preparing for the second coming of our Master, and he will end in the space, and he will send his angels, and he will gather the saints from the planet, and we may go back to heaven. It's our work as the nation Uganda. Even this aspect we are seeing right now, Satan's schemes against God and his church,
all
the schemes of the devil against God and his people, it's one of the aspects which will be separating totally. They who serve God and they who never serve him, the righteous and the unrighteous. Remember, the Bible says in Thessalonians that the end will never come until that separation has already happened, and the son of destruction has already appeared. You give up to accept deception because of hardening of their hearts.
It's
the moment we are in, see the schemes of the devil
unto
God and to his church,
where
we've seen the spirit of the Lord and his works of righteousness, and the spirit of the devil and its works of unrighteousness. That is the spirit working in children of disobedience. We are about to wind up this part.
Then
we shall see the right Christ and his church, and the false Christ and their churches. And after that, we shall see the right gospel, the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven, which involves getting born again, to be given a body from heaven,
batandikira okulya ekigambo kya
Katonda
ng'abaana abaakajja tuzaalibwe era nga tuweereddwa omubiri oguva mu
ggulu
tujawulire ddala ku njiri
y'abasitaani
gye babuulira eri eyo ebikoma wano ku
nsi
amagoba g'ensi eno
of the prophets of this world.
Yes,
praise Jesus.
But
the kingdom of God, when we seek it, all miracles are added unto us.
Yes,
praise Jesus.
But
we are still on this aspect. As we finish seeing the Spirit of the Lord and His works of righteousness, and the Spirit of the devil and its works of unrighteousness, and where we reach, we saw the seal of God, which is made of the seven spirits of the Lord, which make up the Holy Spirit in the full, where there is the Spirit of the Lord, as it's marked in Isaiah 11, verse 2, where there is the Spirit of wisdom, where there is the Spirit of understanding of God, where there is the Spirit of counsel of God, where there is the Spirit of power, where there is the Spirit of knowledge of God, where there is the Spirit of fear of God. And these are the seven spirits which make up the seal of God. As we heard, Ephesians 4:30, we were sealed by the Holy Spirit. That is how He seals us. But because it's the Father, and there is the Son, and the Holy Spirit, that's where they appear as triple sevens.
Yes,
praise Jesus.
Right
now, after we saw that, we began to see the seal of the devil and the way it is made from the spots and the wrinkles, and it is fronted with false miracles, they which deceive God's people. And where we've reached now, we've discovered and we began to see the first six where it comes from. Praise Jesus.
For
we had in Revelation 13, and it is 666. Praise Jesus. But because of that, we left and discovered many things. We discovered the name of that person, and we discovered his number. And now we are headed on to understand how it works.
Yes,
praise Jesus. We understood that Lucifer, he was the third cherubim. On the two cherubim,
they
who remained in Jerusalem of heaven.
And
the number three who was holding, we discovered that Zoe was still in righteousness, and the Spirit of the Lord was still within him. When he was still known as an anointed cherubim, or an anointed cherubim,
yes,
praise Jesus. He was sealing 777. But after he fell, and the Spirit of the Lord was subtracted, sourced from him, as the Spirit appears, the Spirit who was supplying him, the Spirit of the Lord, was removed from him and remained with the wisdom which is twisted, which we saw properly. We saw the Spirit of understanding which is twisted also, which we also saw very well. Right now we are heading to see the Spirit of counsel which is twisted. And after that, we shall see the Spirit of power who is twisted. We shall see the Spirit of knowledge which is twisted, and the Spirit of fear which is twisted. And it's not fear on God. After he remained with the six spirits, when we rotate entire six, we shall have gotten the first six. We must get the second six and the third six. Praise Jesus. But where are we going to get it from? We saw because he was having an office, was representing. And we saw that he too put that three. And he put himself in the throne of the Father, and he caught the beast on which Jezebel is seated, and he put it to be. He chose the fourth prophet, and he came at the third. Now when you get the number 666, each one stamps But now remember, we are still working on the fast. Then we shall know where 666 came from. Praise Jesus. Remember, we are heading to see the spirit of cancer which is twisted. It works in the world. And it's already around. Where he wants to seal the people of God. That he may put 666 upon them. That they may go to hell. As we are one, in Revelation 13, let's go and see. We began to see the spirit of counsel which is twisted as we last saw. Revelation 13, from verse
17 to 18. Newaliriza bonna, abato n'abakulu, n'abagagga n'abaavu. N'abeddembe n'abaddu okuwebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe. Era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda. Wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero. Erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo we wali amagezi alina okutegeera abalirira omuwendo gw'ensolo. Kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo lukaaga.
We discover the person and his name, we go to understand it. As we last got to know, Isaiah 14, verse 9 to 25, his name is Lucifer.
In
verse 12 it's spoken of. Praise Jesus. That his name is Lucifer.
And
we were in Ezekiel 28, 11 to 15. And
they
told us he was an anointed cherubim. And we searched out. And we began to count his mark. And we understood that he was number 3 among the cherubims. And we discovered where the 666 got it from. Because he was anointed, he'd been anointed from the seventh spirit of the Lord. When the spirit of the Lord was removed from him, the seventh, he remained with streams of flood, cisterns of the spirit of wisdom, which is twisted. What we try to say, when we saw Psalms 109, we saw that his anointing was cast with a curse. That's where the twisting came from. And we saw wisdom which is twisted, understanding which is twisted. Now we are heading to go deeper into knowing the counsel which is twisted. Praise Jesus. And when we saw in Corinthians, we are told these words. Ephesians 4. Ephesians 4 from verse 14.
Abefeso esula eyokuna n'olunyiriro konya. Tulemenga okubeera nate abaana abato. Nga tuyugana, nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza. Buli bukuusa bw'abantu mu nkwe. Mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba. Naye bwe twogeranga amazima mu kwagalana, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna.
Bagambye nti bwe tubeerawo nga tuli baana bato,
nga
tetukuze mu kigambo kya
Katonda,
nti waliwo okuteesa okw'obulimba okugenda mu maaso mu
nsi,
okulinga mwoyo gwa kuteesa. Yesu yeebazibwe. Era nga waliwo ebiteesebwa tubigoberera naye nga byakifuula
nnenge.
Ebimu ku byokulabirako nti oyinza okuzaalibwa mu nsi
muno
naye okuteesa okw'obulimba kuwamba okyali ku mabeere emyaka giri emyezi omwenda gy'omala mu lubuto tebagibala.
But when they tell them to you, can ask yourself how you survived in the womb. How were you created? How did you happen to be in the womb? Now the false counsel makes a happy birth before you. And they make it the day you were born, the day you've appeared on this world. But in the real truth, you already reached 9 months before.
Yes, we have
praise Jesus. As they give birth to you when you already reached the world,
and God
began to count the day you came in your mother's womb. Now the false counsel brought what is called a
birth.
But the 9 months were not counted. For the 9 months, explain to you where you have come from. How did you dare get all this body? Now they begin on there, and you never ask of them, but to us. Your mother doesn't know how you came in the womb. They don't know how your body parts grew upon you. Even where you came from, they don't know there. Now the fourth counsel knew of it. The spirit of the counsel of the devil, which is twisted. They know where you come very well.
They
have to make you get lost when you've been born, and they give you a father of yours there.
It
will never remind you of the father in heaven, and he's given much authority, and they say, this is your father, he comes from this clan of this place. But you have a holy clan you come from in heaven. Now the false counsel captures you immediately as you've reached the earth. And they subtract the 9 months, put them aside, and they
begin to count.
One day you be born, 2 days, 3 days. You cannot dare think again that you are in heaven. You cannot even ask where you came from. But the false counsels begin like that, and they try to see that you never remember that, for they know how to make up a birthday for you all days, to confuse you. And they tell you have 9, 10 years, 5 years. But the real years you have, you have billions of years, for you were in heaven before you came in your mother's womb. Now the false counsel is like that. That's Isaiah 19. Before we go there, let's move on ahead in Ephesians. Ephesians 4:14.
Tulemenga nate okubeera abaana abato, nga tuyugana, nga tutwalibwa nga buli mpewo ey'okuyigiriza. Mu bukuusa bw'abantu, mu nkwe olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba. Naye bwe twogeranga amazima mu kwagalana, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe Kristo. Mwoyo omubiri gwonna bwe gugattibwa obulungi ne gunywesebwa awamu buli nnyingo, ng'ereeta ebyayo, ng'okukola mu kigera okwa buli kitundu bwe kuli. Omubiri gweyongera okukula olw'okwezimba mu kwagalana. Kyenva nkyogera kino, neetegeeza mu Mukama waffe, mwe mulemenga okutambula nate, era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu.
Nti ebirowoozo bye tufuna,
okuteesa
okw'obulimba kukusooka kukuggyako birowoozo bitegeerekeka.
Kakano
ne bakuwa ebintu ebipya, era bw'obuuza Katonda, batandikirawo okugamba, bajjajja bakatonda bwe bagenda kujja ku lunaku bwe luti.
We are going to introduce you there. They make things like dedicating children, and dedicate you to the other gods, and you get totally lost. I don't know whether they try to understand what I'm trying to say. The number 666 you hear, as it's meant by the 6 spirits of the devil, we are twisted. They can capture you when you're still young, and you get things which are twisted. You don't dare remember your father in heaven. Even right now, we are arguing that he tell us God. They tell us God, but contentions are around.
We
have our forefathers.
Our
contentions happen because we don't remember where you came from. Now the devil at that moment prepares the number for his change. You made you follow the false counsel. Yet there is the counsel of God. Now this one sees and they change the counsel of God.
Nga bazikirizibwa amagezi gaabwe nga bawuubibwa mu bulamu nga baawulibwa ku bulamu bwa Katonda.
Owulidde ekibeerawo nti bakwawulira
ddala
ku bulamu bwa Katonda.
Jjukira
Katonda abaye yakuleese mu lutu
lwamaama wo
nga bwe yogera mu Yeremiya
nti
nakumanya
nga
tunakuwa mu lubuto lwa maama wo era ne nkulonda okubeera
nnabbi.
Budiriza ekigambo
ekyo
era nitugambibwa mu Zabbuli ya 9 nti Mukama wali kifo kyaffe ekyokutuulamu
where our dwelling place in all days,
the mountains
where.
When
you come in your mother's womb and they cover you with bones,
he
gives you fresh and you get out.
That's
Psalms 139
and
Job 10.
But yet it's
separated from God's life.
In 9 months
alone they subtract them from
you, which
you spend in your mother's womb.
Now
when you get out
here,
they tell you have just existed, you are fresh, and you are one day old. They put it in written
in the hospital.
Even though you have not gone there, they write it down the day you were born.
You are
separated from God's life.
And you
don't know where you began with God.
It
we began with him.
When
you look at Isaiah
51,
trying to show us is the rock from which you are cut.
And
when he came in John 15,
he
said, I am a vine, you are branches, you came from me.
Now,
they separated from the life of God.
And we begin
to move
in the
life of our clans.
And
the one of God is separated from us. This is the false counsel.
They know
you shouldn't understand that anymore. They begin to
see
you're young.
You
get the seal of the devil.
And
you know things opposite. And things you got them in inverted stories. Remember, 666 when it comes,
they
first begin with the spot and the rainbow. How do we get the spot? After twisting God's word. Praise Jesus. When we twist
more,
we get the wrinkles.
666
when you go to write it,
you
begin with a dot.
That's
the spot.
No saja.
And you begin to twist the word. But in the scripture they show how you can get this wrinkles.
How can you
get the spot and wrinkle when you twist God's word?
Now here
it involves twisting.
God
says we came from him.
These
ones say we began from here.
And
they put our birthdays down, write them. In the hospitals,
many
times it's a case, they may refuse
to treat it. The
heart of spirit is serious, they get hungered of it.
You go treat the child, they
ask for the birth certificate.
Me, I
want to ask
them,
the birth certificate where we came from heaven, where is it?
Ebintu bye tusoma ano biri sensitive nnyo kyo inotegeera.
Things we study here are very sensitive.
Ebintu ebitamala kwogerwa mu nsi muno.
Things which are really spoken in the world. Kubata
ebibikulirwanga mu magezi g'abantu.
Being revealed in human wisdom.
Naye omwoyo ffe yatuyamba.
But the spirit helps us.
Ekintu kiri bwe kiti. Mu butuufu batuwa wulira ddala kulamu bwa Katonda. Ddamuuka emabega Katonda okirabe.
Go back briefly.
Ddayooka emabega bw'otya. Olabe mazima bwe obanga wava eri Katonda.
If you came from God,
bakubuliza ano bakugamba nti wakazaaliwa
Katonda.
Katonda agamba nakumanya nga tunakuba mu lutu lwa
maama wo. You before you were in your mother's womb,
bano bakugamba wakatandika okubeera.
Just begun to exist. They separate you totally from God in life. Now we rather resume to see God afresh. If we
came
for that, they tell us come from God. We would have wanted to rather know more what concerns
him.
Because many years have separated us. You seek God's life and it's hard to seek.
You
go move the way he wants. You already perverted a long time.
Even
a lot of false castles in your ears.
You
used to the clan where you're going to be buried.
And
you quarrel for the ground you're going to be buried. God says this one came from me, has to get back. But he's claiming where they're going to be buried.
Atulimbe pesi sura ya kuna. Nolo nyiri ilo kumi na munana.
Ephesians 4:18.
Nga bazikirizibwa amagezi gaabwe nga baawulibwa ku bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo olw'okukakanyala okw'omutima gwabwe kubanga beerabira okulumwa ne beewaayo mu bwenzi okukolanga eby'obugwagwa bwonna mu kwegomba naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo obanga mwawulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu mu bigambo by'empisa ez'olubereberye mu okwambula omuntu ow'edda avunda olw'okwegomba okw'obulimba era okufuuka abajja mu mwoyo okw'ebirowoozo byammwe.
Yesu yebazibwa.
Amen.
But
because they perverted us,
when they passed
through the false counsel, it takes us a journey to be aligned back.
A person
to believe they came from God and they're going to
go back.
Now we preach the gospel as if we are just
they
are not sure they came from there. And heaven is seeming like a promise. But unto God, heaven is not a promise. According to Philippians 3:20,
it
says our home is in heaven. That's where we came from. Praise Jesus. It's not a promise, it tells us we came from there. 1 Timothy 6, verse 7, it says, didn't bring anything, and we shall go back with nothing. We will never brought, we came from somewhere.
Now
today to change the mind of someone, to be aligned in the counsel of God, it is still a problem. Even a born against wants to eat the world.
Because
they don't know where they came from.
They
perverted the mind like that.
But
the Father rebuked us and said, in Isaiah 19, verse 11.
Isaiah 19:11. Abakulu abezowani basirwalidde ddala okuteesa kw'abateesa ba Falaawo abazika amagezi kufuuse okw'ensolo. Mugamba mutya Falaawo nti ndi mwana w'abagezi omwana wa bassekabaka ab'edda? Kale nno abasajja bo ab'amagezi bali ludda wa? Era bakubuulire kaakano era bategeere Mukama oweche kyateeseza ku Misiri.
Praise Jesus.
Abantu batuuka ne bakkiriza mu kuteesa kwa Satani.
People reach and believe the curse of the devil.
Era nkubuulira ebika byonna eby'omunsi n'ennimi.
The clans of the world and the
n'amawanga
and the nations.
Byakkirizikaga n'okuteesa kwa Satani.
They agree with the curses of the devil.
Era boogera ddala ebigambo bya ba Satani.
They speak words of the devils.
Omwana bw'omuzaala,
when you give birth a child,
wata akalira keko kakole bino ne bino,
you get the umbilical cord and do things
on it. Ozuroba wa mchikacho,
you discover whether they are of your clan.
Oyagala zuroba wa mchikacho oba wa mkuru,
you discover whether they are of your clan or from heaven.
Muda andiko kole bintu nga bya ya Satani yabitesteza
things and they are of the devil, he reasoned them.
Ada kisingo okwe munyisa,
what surprises
me, mumubikora jabagande kye kibao.
When you do them, what he tells them is what happens.
Nemulyoka nomuwala n'omwoyo gwa Katonda gwe yaleese.
To hate the spirit the Lord brought.
Mbuno simanyi kanokana ka satani
simanyi. That this is the child of the devil.
Era waliwo n'abantu abakola obwenzi.
And there are people who commit adultery.
Ne bafuna embuto.
And they get pregnancies.
Ne baliwo kaboogera ku baana.
And they speak upon those children.
Mbu baana baki? Baana bakibi. Kibi
yaabwe. Who is sin?
Abaana ba Katonda bemuyita ebekibi.
The children of God, you call them of sin.
Mmwe mwayonoonye.
You are the one who commit adultery.
Omwana yeyenzeewe.
When did the child commit adultery?
Obwenzi buli kumwe tebubeera nkoko mwana.
Adultery is upon you, not upon the child.
Era Ezekiel 18 kyava tugamba.
Ezekiel 18 tells us.
Nti tata tayinza kulya zabibu likawa.
The father cannot eat sour grapes.
Ate omwana amanyogere ganyenyera.
And the tooth of the child begin to be affected.
N'agamba obubi bw'omubi bulibeera ku liye.
He says the evil of the evil person will be upon him.
Kakati akana ne mulyoka mukalaba.
I begin to say child.
Kiraba nokana aka.
Look at this child.
Kana kachibi.
This child of sin.
Umuntu omoyo gwa Katonda yakujje mu guru nagureta.
The spirit of the Lord brought it from heaven to here.
Nekufuko owechibi.
And it became of sin.
Satani bwato bwajjako
sha. That's how the devil works in the human people.
Uvura bamkama afe Yesu agendo tukano kunsi.
That's why when the master reached the world.
Engeri yazali bwamu yabakanga.
The way he was born was they were surprised.
Era baruza anti mwana wachibi.
They thought he was the son of sin.
Kubanga banonyereza ku kitawe nga
tatigiri. The sight of his father could never locate him.
Yes, he was
praised Jesus.
Kale no lwensonga ya
burugana. Because of that brethren.
Nti wali yokuteso ko bulima.
This is a false counsel.
Eranga mukama afa yogera bwali.
The master speaks like this.
Mungere sure soka.
In Proverbs chapter 1.
Nti mirundi mingi.
That many times.
Olokuteso kuno ko bulimba kugwe na maso musiyo na.
Counsels moving all over the world.
Abantu twajulo kuteso kwa mukama.
People we change the counsels of God.
Mungere sure soka.
Proverbs chapter 1.
Tuli mungere sure soka.
Proverbs chapter 1.
Katurabe.
Let's begin from 23.
Engero esula esoka n'olunyirwa biri musatu.
Proverbs 1:23.
Mukyuke olw'okunenya kwange. Laba, naafukanga omwoyo gwange gye muli. N'abamanyisa ebigambo byange. Kubanga mpise mwe ne mugaana. Ngolodde omukono gwange so tewali muntu assizzaayo mwoyo. Naye mujjuludde okuteesa kwange kwonna so temwagadde kunenya kwange n'akatono.
Owulidde ekibiriwo.
You've heard what happens.
Nti okuteesa kwa Katonda kwonna.
That all the counsels of God.
Tutabagane no kunsi ne Sitaani.
We've contived and agreed with the devil on earth.
Tukwatagana okuteesa okw'obulimba.
We have connected with the false counsel.
Nsandika okujula okuteesa kwa Katonda.
We began to change God's counsels.
Katonda atugamba nabamanyaga temunakubaawo.
God said I knew before you existed on earth.
Bwetu tugamba atwakazali batulina omwako ogwo.
And you say we have just been fresh born. We have one day old.
Tuvola ba yali mukose esuleri yokuna.
He was in Hosea 6.
Nagamba bwa.
And he said this.
Hosea esuleri yokuna.
Hosea 4.
Onyo lisoka.
Verse 1.
Hosea esuleri yokuna. N'olunyiriri olisoka. Muulire ekigambo kya Mukama. Mwa bana ba Isirayiri kubanga Mukama alina empaka nabo abali mu nsi kubanga tewali mazima ne wankubadde okusaasira ne wankubadde okumanya Katonda mu nsi.
Olidde ekiriwo.
You know what happens?
Mpaka
there is a charge.
Kugamba tuwakana ne Katonda.
We contend with God.
Agamba nze nabamanya.
He said, I knew you.
Mwali eno wange eno mukuru.
Here in heaven.
Fetumu gamba nedda.
We tell him no.
Tulina omwaka gumu kati ebiri kati ne satu kati nana.
1 year, 8, 3 years, no.
Kati enkayana ne zijja wakati waffe ne Katonda.
Now quotations come between us and God.
Yagamba bannange.
He says friends.
Jengende kuwa mulimani.
Where I go you know the way.
Tetumanyi na
you. We tell him we even don't know where you're going.
Kiogera tetumanyi one kuba na
we don't know where we're going. How dare we know the way there?
Chichi wachi tetumanyi kuba tetumanyi kube.
Why couldn't we know that way?
Kutesa kwa mulimba kwa liku watu kuzata.
The curse of deception already perverted us.
Nekutugaba tufa mchikache
jini. We told him we are coming from this clan of
Mpuangalie this place.
In this nation.
Kakati oyinza okulowooza ennyo gye wava ewala.
Now can you think elsewhere you came from?
N'okunoonya kuba eriddayo.
And to seek the way going back there.
Okuteesa kwa bulimba kwa kukugamba.
The castle decision tells
munange gweno oli munyankole.
You are a munyankole.
Era jajjawe yasoka.
And your first forefather is so and so.
Oli mukikache eji.
You are in this clan of this place.
Kakati neweera bilere ddala gye wava.
And you forget totally when you came from.
Era kati Katonda alinga tukayana naye atugabanaye mukomewo nze kitamwe ndi eno mukuru.
And as if you are arguing with God to restore us back to his the father in heaven.
Era atugabanaye musabe bwe muti.
And he said pray like this.
Kitafa ali mukuru.
Our father in heaven.
Twagala okubuuza fata abaana tukola kyeno.
Why are the children here? What are we doing here? The curse of deception is the world. And the spirit of the curse of the devil. Through which he moves working the number 666 of his. We are on the third spirit. The
spirit
of the counsel of the devil, which is deceptive.
Yes,
praise Jesus. We shall see the false power, the knowledge which is deceptive, the fear which is not right. But all this, I tell you the work for the devil himself.
So
you may be in the world and you say, 666, when it will it be ever be on me? Everyone in hell has that number. Most of them wonder how they got it. Most of them in the world got it.
Yes,
praise Jesus. They have gone deeper into castles which are deceptive. Already they have this number. Others have two, others one.
So far,
they who have got the fat can never be restored back. But the problem is all this is done in our ignorance.
We
first blind our mind of understanding and and we follow them without knowing. After that, the Lord says, ignorance does not make you innocent.
I don't know if
you understood me here. It was required of us to seek the Lord and to understand him and to search him out totally as we look through his book.
Yes,
praise Jesus.
But
the Lord said,
in the right
seasons will change the castles of these people.
And
the lessons we are in, as it changes their counsel.
Let's see
in Job
5.
Job 5 from verse 12.
Ata enkweza abagerengetanya, emikono gyabwe ne gitayinza okutuukiriza bye batandise. Akwasa abagezi olukwe lwabwe bo, n'okuteesa kw'ab'ekyejo kumenyekera ddala. Baba ng'ekizikiza emisana. Baba n'ekizikiza emisana. Era baba wammata mu ttuntu nga kiro.
Kati owulira ekizibu ekibeera. Nti bana abateesa ab'obulimba babeera mu nkwe buli kiseera. Abateeseza omuntu. Sitaani ne bamaleka baabaagwa.
Bo
omuntu bamuteeseza buli
kiseera.
Bayinza omulimba nti ali wano mu bulamu buno. Era ne bamugamba. Bw'onaafa ogenda kwegatta ku mpewo
z'abajjajjaabo.
Kati olunaku lw'ofa. N'olyoka osinga ne kizikiza.
Darkness, you wonder where you have gone.
For
Revelations
9,
it shows the bottomless pit
where
they cast all rebellious spirits.
Now we descend
the
holy joy
on your forefathers in the mountains
or
in the winds blowing. The day you get out of the
body, you meet
hell, you wonder what place is this. It just falls upon you.
People
in the world never expect and think of this.
He
even entered church and wiped it away.
Told them,
once you're saved forever, even if you sin. When you get out of the body, you know that you never got saved.
Job 5 verse 14. Baba n'ekizikiza emisana era baba amanta mu ttuntu nga kiro. Naye akola, naye alokola mu kitala eky'akamwa kaabwe. Alokola eyeetaaga mu mukono ogw'amaanyi, ogw'owamaanyi. Kale omwavu n'aba n'okusuubira, obutali butuukirivu ne buziba akamwa kaabwo. Laba, aweereddwa omukisa omuntu Katonda gwakangavvula. Kale tonyooma kubuulirira kw'omuyinza w'ebintu byonna, kubanga ye alumya era ye anyiga, ye afumita era engalo ze ziwonya. Anaakuwonyanga mu buyinike omukaaga, weewaawo mu musanvu tewaabenga bubi Obuna kukomangako.
Yes,
praise Jesus. If we were to get the seal of God, the six calamities,
we
know what comes out of them. It's 666. But if you are still on the first six, you can be saved. But you can never know.
Kubanga bayinzo kubanga obadde nemu ebiri ne bazikuteeka ko lero zonna.
For you may have had one and they put it two. Once on you have three and you can no more get right.
Atoina kweyibalambuka banteke ko ke munja kuwa.
You say clearly let me put upon one I will be saved.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kubanga oboyolekedde okubona abona emyo musanvu jonna nga jikukyayi.
There you are headed to suffer when the seven spirits have headed you.
Ejikola omoyo moto kuvubujjo.
Make the Holy Spirit in the fool.
Ndani okumanya abuza abuzambulimba
mu. To prove the devil deceived this is
the
truth is this.
According
to Job 7,
our days are shadows,
they're not real.
The
days we put to count all things are shadows, they're not real days.
They
are not there and they see it as a shadow.
The right years are
the ones we first spent up there.
Even the ones we
intend to spend when we live out of the shadow.
These
are we are in a shadow, it's not existable. You know why they don't exist?
For
one day before God, it's like 1,000 years.
He's been half one day.
They're not there, it's a shadow. But we preach in the shadow.
No
one even reaches 1 year before God. Right.
He's
still at 39 years left to reach 1 day before God. Methuselah.
The son of Adam.
Enoch.
Yes, we have
praise Jesus.
We
read of him in Genesis 4. He was
removed
at 1 year to spend a day before God. All this
week,
you are on the way coming and you get lost in that short moment.
Consider
you say, I have lived long.
And
the Lord says, what did you live long? How old are you? Lord, I'm 60 years. It's not even a day. You are in seconds. Let's go to Job
7.
We want to get out secret. Understand what is called this curse, which is deceptive. When you get old of years, the devil gives you fruits of years of deception. Wiseking, big wiseking, and all kind of funny characters. You begin to claim we are
coming.
The gospel we had a lot. That person doesn't want to be aligned at all. Of the shadows he sees, he's gotten all.
That religion
of salvation has come when we are seeing. What are you speaking?
And it
gives you fruits of years of deception.
Yobu esule yomu sambu, noli nyoli soka.
Job 7 from verse 1.
Abantu tebalina lutalo kunsi. Nena kuzawe, tezifana na nakuzoyo, akolera empera.
Listen.
We are on this fall,
but we are in a battle. This kappa where you came from is a war.
This
and there are things perverting you. Every side, I have to go back to
heaven.
I thought of God in 1 month. The second month, something tells you, do you think it's there? That's why the Spirit
says,
don't you think we are in a battle in this world?
This
cup where they came from, it's very hard. Even going back is hard.
era balinga abakolera empeera naye obulamu bwabwe buggwawo bwe butyo nga tebategedde
kiki
bayibuli erina weegamba
nti
bino ebyetulabako olwaleero
bikolebwa
okuva mu biri ebitala tugezaako okukola ebibuga
kunaye
tukola ekibuga ekyo okusinda ku kiri kye tulina mu mutwe yerusaalemu ekijja eky'omuggulu
gye
twasooka okubeera tugezaako okukola nga biva mu biri
byetulabaleero
naye omuntu ali mu lutala agezaako
waliwo
lwoddaawo n'ogamba ndero nnemedde katonda
tewabaawo
ebijjala egamba
olowooza
bameka abaakalaba katonda ono naye ebintu byebibuzaabuza mpulira abapasita ababbi babba emu
ebikumi
beefaako buka kati ani mulokola
ebyadda
ani agenda
mbunze
mbadde mbundokose endokoka
bikinze
naabeera omutuukirivu nze
kamuns
ate otandika okwewulira nga weegamba kumbe mwekobanye ne lusifa kati
tuli mu Yobu essula ya musanvu n'olunyiriri lwakubiri.
Job 7:2
ng'omuddu eyamanyira ennyo ekisiikirize era ng'oyo akolera empeera bw'asuubira empeera ye bwe ntyo nange bwe mazibwa emyezi egitaliimu egitaliiko kyegigasa n'ebiseera eby'ekiro ebinkooya byanteekerwawo
byakumala biseera n'ebiro byonna tebiriyo kisiikirize si
byasala
kubanga yagamba bugambi
ne
buba enkya ne buba
akawungeezi
n'abala olunaku lumu
lwali
tewaliyo nnaku ewa katonda
tebyaliyo
okutuuka lwe yatondawo enjuba mu
bbanga
n'agamba mu lubereberye sula
esooka
onyole 14 paka
20
tuwabeerewo ebyaka mu bbanga
byawulenga
emisana
n'ekiro
bibabalira emyezi n'emyaka tebyaliyo kakati bino bisiikirize byennyini ebitebitubalira kubanga fe wetufuna ekisiikirize nga tugamba buzibye jjukira enjuba eba ekyuse kukyusi katono ewalala ng'eyaka
kati
ne tubeera mu kisiikirize
ekyo
ne tubala emyaka bambi kaakati ate ekisiikirize kikyo kijja era tugenda kubala nti olwobale oyongereko ne ku myaka
gyo naye
bw'ofuluma ensi eno tebwazibye
nakuwadde
ate mulimu n'ensinga bwo bwakakya kisiikirize kino
kyekitubuzaabuza
mwetubalidde emyaka
kankubulire
ate sitaani n'ajja n'atukonfati nga n'agamba kyekyo byebyo katonda ne bwagezaako tubulya
bannange
nateerakayo enjuba n'omwezi bikisiikirize bwe kijja ne mubala naye ebyaddala mwali era ebbanga
ddene
tuli mu Yobu essuula ey'omusanvu n'olunyiriri lwakuna.
Job 7:4
bwe ngalamira ne njogera nti naayimuka ddi
genda okweba kato bunaakya
ddibalo
ekiro kyayise naye ekiro kyekiyisewo wakkuse mu lunaku olulala kuba totuuse era mu lunaku
ekisiikirize
ekyo kiba
kivuddewo
gonza oba otambudde nti ogenze mu lunaku olwa bbulu tugambe olwa bbulu
olwaki
lwe twabaddemu
lwabaddeyelo
kale buli nnaku zonna omusanvu zandibadde n'ekkala
zaazosinga
zaali nnaku ezadda netumanya nti bwe tuva mu luno tugenda mu
luli
nekisiikirizekyekibeerawo
era
bwebuvu ti bemutuuka ku nnaku enkulu
emwonoona
ebiseera byammwe nga mukola
ebibi
nga munywa
nga
mukuba
emiziki
ne mukola buli kibi
bwe
muli mu lunaku lukulu And that
shadow gets off it
and
reaches the next day.
And
it's just a shadow which went away. Praise Jesus.
That's
why he speaks somewhere.
Psalms
139. That the day and the night to God are the same.
The things
of the shade sees us as day.
Now, in the night you are
in the bed thinking it's night.
You are
committing adultery, stealing. You think it's night.
All these
are the shadows confusing us.
Yes,
praise Jesus.
No, you know,
you spend your money in one day, yet tomorrow you add it to another. When the shadow goes away, and we say the Christmas day has come, and it's gone, yet we are in it, we have just come back.
And
you waste your money, it's an honorable day, waste it all.
All the money you have worked
for
months,
you pour into that day, the shadow deceived you. And the shadow comes back. And it takes away and we reach the next day. And we say we ate that the other day.
If
that day comes and the star which was getting from here changes position. And shifts from another position. And we say that day has changed. Job 7 verse 4.
Bwengalamira n'enkyogera nti nayimuka ddi naye ekiro kirwawo era nsula nekubiira okukeesa obudde
you are
in the bed and you roll every side, you change the other side, you change. I'm sleeping, it is night.
I did
not see it's still day.
You
claim
you're
sleeping. And it says, wow.
Look,
in the shadow, they think it's night. They are running, claiming they are sleeping.
Yes,
praise Jesus. When I was in the journey of heaven, the body would be dead
at
night.
Lighting.
And people would see it night.
Muchiro.
In the night. But it is
day.
This causes too much day. I will touch them.
Daytime,
what are you doing?
Are
you mad? It is night.
It's
the vision.
And it takes
us where
people are sleeping and they're rolling within the bed,
but the light is shining. And they say, Lord,
the
counsel of deception has affected us so much, and we couldn't discover all the things. We
are proven
it's night and we do sins.
In the night, people
arise to do evil.
Sitani na gambe, ekiro kino kino ngendo kola ku bantu bange
emirimu. Ngenda
wandike namba.
I'm going to engrave the
wali abadde ne mulero bafuna eyo
kubi. Yeah, people want one, I'm going to add.
Abadde abali ne filiro bafuna ya kusakuru kanga ga
mukaka. I'm going to add this third six.
Mbubwazi bye kumbe mukama akulaba misana tuku.
God sees it day.
Era abasinga batule wakanga bawombe.
Most of them sit home humbled.
Mumakubo nga bantu balu bantu balamu.
The people were calm.
When
the shadow gets off and it seems
to be like,
you find them speaking words out of their mouth and they are surprising, and so the person you reside with you today, the counsel of deception, it continues to prove that it's night when God doesn't see us, and you take this one in the lodge, you go in the bush. nobuka ebikomera kirombo jump walls you think it's night
tuli mu Yobu esula ya musanvu n'olunyiriro akutano
Job 7 verse 5
omubiri gwange gwambadde envunyu n'amafunfugu
agamba gworoza kikino kyoyamba
what is this your clothing
envunyu zenyini n'amafunfugu nibo ogenda newe wana ngotunudde mu mira
you claim you look in a mirror
ukutesa kwa buli banegambo olaba bwofaanana
and a deception of castle deceives you look nice
kumbe tewera bangana ko gwe mwenye
we mai you never see yourself in yourself
mutimanyi ndoli moyo oli munda
muli you are a spirit you are within you
zinonga wavudde mboti envunyu mudakika ntunonga tuzira baso
when you get out we see worms out of your body
ngombiri kukufuka mwe bitakataka ebifufufufufu
becomes funny things
Nimo kama chaba gamba
that's why God says
mubakodi se cho kubije sure yo kuna
2 Corinthians chapter 4
onyotani ko 10 bidi ba 10 masaba
12 to 16
ndiye bita bitako bya kasera
that what is seen is temporal
na ye bita labika
but the answer
bya banga lyonna
is all
kati peduli yabali munda tetula bikangana
na we were is we've never been seen
faba uruve nakuzora twino kubawo
out to outlive all days
na yo kutesa ko buli
gamba the castle decision says
ndoza wera ba
I think you look at yourself
uli munyerevu ndabe nyindo
nice look at the yes.
Daba kasike.
Look at the eyelashes.
Wekatu kakubaka kasike.
Which is the
women. Kasale kako wandika
ta. You cut off and write another on. And you get a peso. You cut off. You add up.
Obusuli.
Point them up.
Bye tukora ka kubulire bingi.
What we do is
wasumo yoko kuteza kwa satani
kubulire. Cast off the devil which is deceptive.
Eranga tu wakanyo mutonzi ya tuwa kuli. Etulina
and we contend with the great
people obusala ko bonano omukisago byono
cut it off all
kibino bya watonda
what is this you created
ngenda kuandika ke bya
I am going to write my own and write
no yoka tunula kumimwa
and you look at the lips
yange naye kibula moko
they are sharing but there's something's lacking you write on again you paint them
ngotunulire enjala
and you look at the nails
mukama yazaura no mubiri
not separate from the flesh
iraza kala ndara
and of another color
ngogabe no sijiagara
this is not what I want
unaye ndara
I have another
ne ndara
and the other and you paid them
ngatuli okatuwa kanyano tuwakana no mutonzi wo
paid with our creator
siganya tulino okunyirira
mu ruga you have to look nice brethren
ekirunjo si maybe olina
tojula nyo kupesa kwa Don't change so much the counsel of God that extent.
Yes, we have
praise Jesus.
Fojula kukola ki?
Don't change God's counsel so much.
Eche ntisale burungi nga mukama bwe yakulaga bwe kino yiti.
Bali of forehead very well.
Omuntu unatenda bubulekewo banda.
If the eyelash is lit up there.
Ebintu byomusiga siga kumemwa ebimu bibalwaziza kansa.
Paid on the mouth and the lips have caused cancer on people.
Omwewa gukara kufuna gundi ono.
If the mouth is getting dry, you put there lip shine.
Olive oil. Obe chindu chone chita inza
kuruwaza. Something which cannot make you sick.
Kubira no kusiwuka bantu gamba twesige nga ebiziko.
For when we used to look dry, they told us to put ointments on ourselves.
Dozo jokira buruje mu matayo musango
Matthew 7
to siba ngango okoze eki ngo sibuse wenye disanga buruje ne wesiga
oil look nice put oil on yourself
no nyirira
and you look good
nate tokola bisinga kwebe mukaba byakugamba
what God told you
Yesu yebazimu
praise Jesus
nenga okutesa kuno kwa bulimba kutabulite
da cause of deception has totally affected us
omubiri kuno kwetwesize
CFP we've trusted it's not us
Edane bwotunda tuwegamba mbujenze.
Even when you look in the mirror say me.
Damuweroze ko gwali munda.
Think of yourself you is in that body.
Iro kutesa kuno kwa bulimba kwafula kila
tatatiye. Showed us that we are the ones.
Era kumaroli nga avudde mu mubiri.
After they get out of the body.
Abaka batugenda zika kuno. Chokoli yavudde.
Going to bury someone so yet is out of the body.
Era nga tumala endo bonga tugamba.
We begin to change and say.
Omugenzi
the let. Is gone.
Akata ato mugenza ato gutugendo zika.
Now we are going to bury.
No labira to muntu ngajali nawo. Kitani ya mutabula tabula do muntu.
They vocal fuse their mind.
Agamba mugenzi.
They says let.
Ataga bagenda muzika.
They are going to bury them.
Era moje tumwerekere magongo.
Let's escort them to hell.
Joli yali atu seyo nayo ko wat.
If and as if they have ever reached there.
ensengo gyolaba ejjudde okutesa kwa sitaani okwobulimba era abantu bakulira omwo bazaalibwa
omwo
okutuuka nga bazzeeri omusana gw'ekigambo kya Katonda ne kuba mulisiza ne bava mu kizikiza ne bava mu namba luka atweyongereyo
tuli mu Yobu essula ya musanvu olunyi lwa kutaano
Job 7 verse 5
eddiba lyange liziba ne litulika nate ennaku zange ziwulukuka mangu okusinga obutanta obw'omulusi lw'engoye
ozowulira engeri ennaku gye
zitambulamu
agamba nti omubiri gugweri ne gufaafagala ne gutandika okukaddiwa kugamba teyaddamu kwesiga mubiri kubanga omubiri
yagutegeera
n'agamba nze nno siri mubiri
buno
obulimba bwa sitaani buno
nti
nze ndi mubiri mukama agamba kino kyambalo
ffe
tugamba yeffe era bayibuli kyava atugamba mu Yobu nti nababikkako omubiri n'amagumba n'olususu yatubikkako
bubizisi
naye bannanga obulimba bwatukwata okuva obutaakaanako okagamba ndowooza mwana wange weeraba oraba bw'ofaanana n'okalimbirawo kubanga nawe baakulimba
tuli mu Yobu essula ya musanvu n'olunyiriri lwa mukaaga ennaku zange ziwulukuka mangu okusinga obutaata bw'omulusi w'engoye era ziggwaawo awatali ssuubi woowe jjukira ng'obulamu bwange mpewo amaaso gange tegakyalaba nate birungi eriiso ly'oyo andaba terikyandaba nate amaaso go galiba ku nze naye nga siriiwo ekire nga bwe kiggwaawo ne kibula bw'atyo n'oyo akka mu magombe taalinnyenga kuvaayo
bakwata ekkomera ne bakkuba emigga ennaku
zonna
naye nga babuzaabuzibwa kuno ku
nsi
era baleka ano baziisa omulambo
effujjo
liri ku nsi kuno banna
kakati
buliriza bamala okuziika ate balina okukujjukira n'ojja oyogerako nabo
Remember, you come speak with them.
Now is the
dead body which has come back to
speak to him. Who
is the right person here?
The
one we
buried,
who has come on the human head right now.
Yet they are
the devil's
right.
The other is in hell.
The council
of decision
says, he
came from the grave, he's come on the human head right now.
Gwe mwaziise.
The one you buried.
Simanyi oba ajja n'omubiri gwe
gwonna. I don't know whether he comes with the old body.
Omutuufu y'ani?
Who is the right person?
Kuba ate n'ekyo nakyo bulimba obulya.
Well, that is a deception there.
Tumuziise.
We've buried him.
Ate wuno ku mutwe gw'omu.
Now he's on a head of a living person again.
Ayogera.
He is speaking.
Avuddeyo n'omubiri gwe?
He has come with his body.
He's
come jumping, coming.
Ensene ejjudde
okuteesa kw'obulimba. This world is full of deceptions.
But
we grow like that. And we pervert
it. And we are saved
by the light of the word of God.
And show
us the right way.
But the cause
of deception is full in the world.
And
this happens when you don't understand it.
Yes, we have
praise Jesus.
And
deceive us
that
the tree has penetrated through me.
Naye ng'oyo yakamala emyaka oba ataano omubiri gwaggwawo
nadda
gwafuuka bifunfugu nga
bwatuka
tuli mu Yobu essula ya musanvu n'olunyiriri lwa kkumi taddenga nate mu nnyumba ye so n'ekifo kye tekimumanyenga nate kyenava nema okuziyiza akamwa kange. N'ayogeza obalagaze obw'omwoyo gwange.
Nti omwoyo gwatuuka.
But the spirit of time.
Yena Mukama n'amubikkulira
ebintu. And the Lord revealed him the things.
N'agamba nze gyendi naye mpulira obulumi.
He said, me I'm there, but I feel angry.
Kuba tugenda okunziirako birala nnyo.
What is going to be next upon me is different.
Omubiri gukulimba.
Body deceives you.
Naye baguziika aliko tegulumizibwangako.
But the buried dead has never felt pain.
Teri mubiri gulumizibwa tebakulimba.
But the which feels pain, they shouldn't deceive you.
Oba yagaluka kasi.
If you want to prove it.
Kuno omulambo gw'enkoko ogukuba emigo.
You get the dead body of a hen and cane it.
Orawe nakaba.
And you see whether the hen will cry.
Omoyo kuba gwavudde.
The spirit has checked out of it.
Nibwo kwato mulambo gw'omuntu n'ogwoche empimeka.
You get a human corpse and you slap it.
Tegukaba kubanga tegulumizibwanga
ko. Christ has never felt pain.
Arumizibwo mutufu.
The one who feels pain the right person.
Omoyo gu
is your spirit.
Simanyo botege.
Then you understand me.
Ukutasa kwa bulimba kugamba.
The castle station says.
Bakubye kiboko mama
ange. It can't be I feel pain.
Akabina ba.
The
and it's going to be a bit of
my bottom. You, who you?
Kakati ne weerabira nti obulumi bwonna obugenda okuddako obwemagombe bugenda sinkana mu mwoyo
gwo
kuba okuvira ddala naku nsi teri mubiri gulumizibwa ne bw'ofuna ekiwundu ne bw'olwala omusujja gw'omwoyo gwalumizibwa mubiri
tegulumizibwa
era bagenda okuba bakulongoosa mu
ddwaliro
ba disconnecting omwoyo gwo mu mubiri
disconnect your spirit from your body.
Asaba ku disconnecting oba tukyasobola kuwulira bulungi.
You cannot feel pain.
Kuba gwegulumizibwa.
For it is what feels pain.
Tebakola bakuwa waraji, bakuba waraji.
They inject with alcohol, a lot of it.
Jupiro omwoyo tekukolagana nkola waraji.
The spirit has never connected with alcohol.
Era ng'omuntu ku bwatu gamba abanazaresi tebaba wa mwoyo.
Tebaba wanga mwoyo. Now the rights were always never been wine.
Olw'okuba omwoyo yabeeranga ku bo.
Because the spirit was upon them.
Era be Efeso ne tugamba. Temutamiru kupanga wabula mujuzibwe ng'omwoyo.
Don't be drunk with wine but be filled with the
spirit. Naye katukira naffe ng'emyoyo twabeera kwa oyo.
Remember we are spirits, we came from him.
Kati kye bakola okudisconnectinga ku mubiri.
To disconnect you from your body.
Bakukuba waraji mungi.
They inject you with a lot of alcohol.
Mubuyita bisi ebyo okudagala obwo bakuteekamu waraji aba mungi nnyo.
What is that?
Chloroform.
Chloroform.
Yes, we was you.
Praise Jesus.
So, ebi byonna biri bwebita
oluganda. That is like that reference.
Nti omwoyo n'omubiri guno ogutulimba tegulumizibwangako.
For the diseases is never felt pain.
Era kuyinza okugamba tugende tuwende tewali
bizibu. Can't tell it's kokobita doubt there's no problem.
Mama ebitundu byange.
The parts are mine.
Onaku nga bakukuba emagombe kibooko omubiri teguli baayo.
You inhale the body will never be there.
Ogaana mukama. Ebintu byagenze ze nno bikoyisanga bwejagala.
I have to use them the way I want.
Ogiro bikoyisa bwoto jabuli.
Use them as you want, you will feel it.
Ejo ekitundu kijja vundira eri muttaka je kijja
okubeera. The right one will rot within the ground.
Kati gw'omwoyo bakuvunaana ebyo biwakolera mu mubiri ogwo.
I choose what you did within the body. You the spirit.
Nga kyo kyavunda dda.
The body already rots.
Watambulanga oyita bweru nobyo nobisiza bweru.
You know the parts are exposed.
Bikuwagira bwerere buno bwe bulimbo butambula
ku nsi. Deception moving in the world.
Nodi okula bango lino obuyinza
bungi. You have much authority.
Okula buli kyoyagala.
Do whatever you want.
Tuli mu Yobu esula ya musanvu n'olunyiriro 11.
Job 7 verse 11.
Neemulugunyisa obuyinike obwememe yange. Nze nyanja oba lukwata n'okussaako n'ozisaako abankuuma bwe njogera nti ekitanda kyange kinansanyusa ekiriri kyange kinaawumuza okwemulugunya kwange kale n'olyoka ontiisa n'ebirooto n'onkanga n'okwolesebwa
bwaga bwerowooza mutojje mu kiwumulo ky'omwoyo
gwo
ekiri mu Matayo wali eri
which is in Matthew.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kakati mbowumulira ku kitanda n'olyokola otanga embwa zikugoba katonda mwennyini atiisa abantu mu nsi muno
tebawulira
okubalaga ati ekyo si kiwummulo
to show that that is not rest. And the rich always are dreaming punish wrong things. They think that their bed will be enough for them to rest. And the Lord brings dreams to him, they are found him with money, they are cutting him in pieces. He awakes.
Yes, we have.
Praise Jesus. Many of them have been grabbed because of that. When they reached churches and they told these pastors false dreams, I'm going to pray for you that they go away.
Job 7, verse
15.
No kweroboza, ne yeroboza, okutungibwa. Okutungibwa. N'okufa okusinga amagumba gange gano. Ntamiddwa obulamu bwange.
Waliwo olwala n'ogamba omubiri gwongo kooye. Simanyi oba otegedde. Naye ng'ebbanga erisinga lyonna gukweyunuza.
Most of the time you hold on it.
And
it shows you that you are the one.
And
the devil proves to you.
Post
yourself in the mirror truly. You look good.
You take
all your clothing and you stand in your house. And you're watching yourself like that.
That you've
seen yourself.
And
wonder. After you said, I saw this and this and I dreamed. Who was there now? We have a problem.
Tulimu Yobu. Esule yomu sambu. Nolu nyiriri. Yokumi na mukaga.
Job 7 verse 16.
Ntamiddwa obulamu bwange. Sagara kuba mulamu nnaku zonna.
Otuuka ekisa n'oga mukama.
Reach a time you say Lord.
Oba mpampe saakugamu kuba mubi.
I don't want to experience this again.
Gyolaga gy'omanyi.
But where you're going, do you know there?
Wakiri mbeera omugagga emyaka ataano n'enfa.
50 years.
Olaga wa?
Where are you going after? Troubles on this world, but where you're going, it's more wild and worse. And you're going to poison yourself. And there, when they're giving you more adverse poison.
There
are men who watch over you.
I think you've heard
that you put people who
guard you.
These are the Abaddons in hell. They never let you even a single day.
Yobu, Masanvu, Olinyiro Komina Mukaga.
Job 7, verse 16.
Ndeka, kubange nakuzange, teziri imu.
Even to be embarrassed, you're not a bit in
that. My account is all meaningless.
Omuntu kyeki gwe okumukosa era gwe okumussaako omwoyo gwo n'okumugira buli nkya n'okumukema buli kaseera olituusaawa obutanziyangako maaso n'obutandikanga kumala okumira amalusu gange.
Ndeka naye mukama.
Let me, oh Lord.
Buli kiseera n'onningiriza.
Every time you're watching over me.
Mwe mamira amalusu era nagogala.
Even I'm taking down saliva, you still see that.
Lwaki onketta nnyo
gwo? Why are you spying me so much like that?
Omuntu atuuka ekiseera ne Katonda yatulekeko.
A human being reaches heaven.
Buli kiseera temwenda temukolaki.
Every time don't steal, don't rob, don't do ABCD.
The
human being is corruptible in mind.
And
even rich God
they say
you're not there, let me do my things when you don't see me.
For
you are not there, when will you see me? But it proves.
Job 7 verse 20. Obanga nyononye. Nkukola ki gwe abalirira abantu.
When I see, leave me alone. But what a person, a human being speaks is corrupt. And they are gotten corruptible with their devils. I
were
taking you from the floor when I sin. Leave me alone, do my sin. Punishment, you're going on, God is showing that you can understand. For the wages of sin is death. And the friend of sin of death is hell. They walk together. Revelation 6. Verse 7 and 8.
It says
there is no wage of sin except death, and hell is a friend to death. After that, the second death is the lake of fire. It is why I am insisting on you. I don't want you to get destroyed. But we tell him, when you sin, how do I affect you? Do we take you off your throne? There you will become a devil himself.
Job 7
verse
20.
Every time you are on us.
Job 7:20. Kiki ekyakunteesaawo kuba ssabbaawa gy'oli.
Lwaki? Oluvannyuma lw'ebyatonteeka emagombe okuba ennaku zonna.
Put me in hell, beat me all days.
Yobu 7:20. N'okuzitowa ne neezitowerera nze nzekka.
Kati nefuukidde n'ekizibu.
Become even a bad myself.
I feel
I don't want to. I feel I want them. Now I'm a burden to myself. I am in a crossroad. I don't know what to do. And I'm going to decide my own now. Now you've condemned with Lucifer, reasoning with each other. When Lucifer was going to fall, he first became a burden to himself. He thought it was God. And he told him he's a cherubim. He'll wait for a wrong decision after becoming a body to himself. I want God. Oh, I
do.
But I feel like I want him. Even the sins, I want them. You begin to get a problem upon yourself.
Yobu esula ya musanvu n'olunyi lwabiri mu lumu.
Job 7:21.
Era kiki ekikulobera okunsonyiwa okusobya kwange n'okujja obutali butuukirivu bwange?
Lwaki tonsonyiwa?
Why don't you forgive me?
Waliyo n'abasaba ne bamukambuwalira. Tusonyiweko mukama.
Why don't you forgive us? After doing all you claim you'll be forgiven.
Job 7:21. Kubanga kakano naagalamira mu nfuufu, naawe olinnoonyeza ddala. Naye nze nga siriiwo.
Ngaweddewo.
Omwoyo
nga gulima. Oga Mukama. Fa abantu watukola na mukifaananyi
ekyo. You made us in our image, Lord.
Era gwakola loss.
And you are the one making a loss when we get perished.
Ndozo ya Satani bwe
yakulira. You see how the devil deceived you.
Noma n'ogamba mbu osinga ne bamalayika
omukulu. You say you are even more worth than the angels.
Kubanga oli mukifaananyi kya Katonda.
For you are in the image of God.
Naye kisinga okwewuunya.
But what surprises you?
Bamalayika bali mukulu
kuli kunsi. Angels are in heaven, you are on earth.
Bali mu kibuga Katonda kye yazimba.
In the city God builds.
Okikola era genda.
You are rather working for it to go there.
Bamalayika tebafumba
mmere. Angels don't cook food.
Tebabonabona na mitegano gino.
Don't have this toiling.
Naye gwe oliyitamu.
But you pass through them.
Baba sindika busindisi kutuweere.
They just said to minister to us.
Batuyambe.
That they help us.
Bene tulowooza nti badduba.
We thought they were servants.
Malaika Gabrieli naagamba.
Angel Gabriel says,
"Tuli baweleza amona mu.
A servants together with you."
Nebagamba tuli baduba mu.
They never say we are your slaves.
Tugenze muruka.
Go on to look.
Luka 5 munye. Luka 12:55 munye.
Luke 12:54.
Luke sura ya 12 olunyiri lwa 5 munye. Nagamba ebibiina nabyo nti lumulabe ekire nga kyekuluumulula ebuvanjuba amangu ago mugamba nti enkuba eneetonnya era bwe kiba bwe kityo bwe mulaba empewo ng'efuumuula obukiika obwa ddyo mugamba nti lina ababugumu era bwe kiba
tulina ebintu ebimu bye twekwatira
ne
tugamba bwe bintu ebirina
okubeera
nekibaawo era
naye
ani akikuuma
okutuukirira
tuli mu Luka essuula ya 12 olunyiriri lwa 5:6 bannanfuusi mumanyi okukebera ekifaananyi ky'ensi n'eggulu naye kiki ekibalobera okumanya okukebera obudde buno
Yesu yebazibwe
amen
n'abagamba bannange ekifaananyi ky'ensi musobola okukikebera naye ekifaananyi eky'ebiro ebyo kyali
kitegeeza
ebintu bya katonda okuteesa kwa
katonda
kwaggibwako nnyo amagezi gaffe twagayonooneka
era
tetumanya kuteesa kwa mukama olw'okuteesa okw'obulimu
okugenda mu maaso
Yesu
yebazibwe
ewe ababuuza nti lwaki netumusa ategeera biro
kyovula
batugamba yali mu nsi
He was in the world. And the world was created by him.
And
they in his own never embraced him. They never knew who had come. We perverted so much. Preaching that the God of the world has come. And we could never understand him. And the same friends, when you look at the stars and the clouds appear, and you say it's going to rain. When you see the mist, and you say the sun is going to emerge. That's how it happens. You can interpret the image of the world
thing.
But these present times you cannot know them. Of the kingdom of heaven, no one knows them. The false counsels blinded our eyes. And no person works so much to prepare how they will go in heaven. Is there anyone who minds much of it?
For
even they in church are on their own things.
Pray.
When you ask them where they're going to heaven,
they
don't know how it looks there.
They
don't know what is there. But they want to go there.
Luke 12:57.
Era
nammwe mwekka ekibalobera kiki okusala ebyensonga kubanga bw'oba ogenda n'akuloopa eri omulamuzi onyiikiriranga mu kkubo okutabagana n'anaakuvunaana aleme okukuwalulira ewa Katikkiro ne Katikkiro n'akuwa omumbowa n'omumbowa n'akusula mu kkomera
bulidde bulungi omwa mutukuvu yali abagamba n'abagamba ebiro bye tulimu bagenda kuwalula bakutwala ewa
Katikkiro
ani Katikkiro
tulina
kabaka
we have the king
mukama waffe kitaffe
the father
tulina Katikkiro ye mukama waffe
Jesus
kibwe waawo
Is it not that?
You
know the officer.
Holy
Spirit.
The one
working with the angels who cast you in hell.
And they say we
are on the way.
We would
have known on this world.
You
never came to eat and drink.
kubanga bwe tutunuulira mubakolinso ekisooka agamba emmere ya lubuto n'olubuto lwa mmere naye byonna nja
kubizikiriza
ekituufu kiri bwe
kitimubakolinso
ekisooka
15
okutandika olwa 20 paka 24 agamba twajja kutabagana ne katonda buli muntu mu biro bye ye okusobola okuzuukira omulundi okuzaala omulundi ogw'okubiri tetuli wano lwakulya na
kunywa
tuli wano lwakuzimba mayumba n'ebintu ebirala tuli wano kutabagana ne katonda tusobole okudda mu bwakabaka bw'omu ggulu gye twava newankubadde mu kkubo muno mwe tuli tuzimbamu ku mayumba amakalina ne tuweebwa n'amamotoka okuvuga okulya ne tulya naye tuli mu kkubo kati tuganye otabagana
n'onoona
tulowooza twajja kulyako twakuvuga mumotoka ebintu tuwa ebityo
kitambi
lwato gwalesa okuteesa kwe era ng'atukakasa n'eddiini ezimu
azireese
n'enzikiriza ezimu
mugenda
kubeera balamu mu lusuku lwa katonda ku
nsi
bano ba yakuwa waliwo bana abamoni leetadde
bagenda
zimba ekibuga kya katonda wali mu
amerika
waliwo eddiini ezimu nga zo zigamba mugenda sooka magombe mulinde yesu lwanajjafu wakagwe
muveeyo
bino byonna biri mu kuteesa kw'obulimba era nga omwoyo gwo gw'okuteesa kw'obulimba gwayingirira ddala mu kkanisa ekkanisa eyandibadde emulisiza abantu wa gye twava gye tuyinza okudda okuteesa kw'obulimba kubagamba kulya nsi
enoogenda
mu amerika lwaki tebandagulako nti ŋŋenda mu ggulu kigwe guno omwoyo ogw'obulimba ogubalimu ogukoze abaana abajeemu tuddiremu olunyiriri olwo
tuli mu Luka essula ya 12 n'olunyiriri lwataano mu 8 kubanga bw'oba ng'ogenda n'akuloopa eri omulamuzi onyiikiriranga mu kkubo okutabagananga n'akuvunaana aleme okukuwalulira ewa Katikkiro ne Katikkiro n'akuwa omumbowa n'omumbowa n'akusula mu kkomera
enkomera mulimanyi bulungi
kuli
wano ku nsi kuli mu kkubo nga wetera okuwulira mu Peter kisooka nti lino kkubo lye tulimu tuli bayise
tuddayo
waffe
munaye
ekyatuzaaza n'ekituleesiza
ano ku nsi
okuteesa okutuufu kugamba twajja kutabagana ne
katonda
era okusinira ku bakolinso ekyokubiri essuula
ey'okutaana
oluyinza
15-17
mwe tugambibwa ntubeegayiridde mutabagane ne
katonda
yesu
yeebazaolowooza
sitaani takubuzaabuza tewajja kuno kuzimba kulya na
kunywa
ebyo byonna tubikola naye kye twajja okukola kiri
kutabagana ne katonda
tusobole okuddayo waffe
muggulu
kakati omwoyo guno gw'okuteesa okw'obulimba bwe gugenda gukola mu nsi
yonna
bingi byejja okugenda ng'ozuula mulundi guli tugenda kudda twagala kulaba omwoyo ogwo engeri gye gwayingira ekkanisa
wuliriza
emu kugga ebigukwatako nga gutuuse mu
kkanisa
bino bye gukola bikola batume 16 njagala kusampolinga ku ebyo bye gukola era nga gwateekawo ebintu ebiyitibwa we basabira
byefaananyirizanga
ebyekkanisa amasabo gonna gagwa mu kino
ekyo
befuulira nti bakuwadde omwana
so
nga si bye bamukuwadde ogenda akatemba ali
eyo
era nga bino bijja ne mu kkanisa omwoyo guno ogw'obulimba ne gulagula ku biro eby'obufuusa
tuli bikola batume essula ya 16 n'olunyiriri lw'16 awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga omuwala yaliko dayimooni alagula n'atusanga
wuliriza bulungi
we
basabira
bino
byatandikira mu masabo And they can
tell you so is going to
do anything.
And you prove this is God because they have told you what seems what is right.
They
have told your forefather how they walked, where they lived, how they ate.
And
you forget to glorify God. You are
on
to fathers, for they can tell you things.
Now
when it came to church,
they
went where they pray from.
The
spirit knowing seasons and times what is available. Yet the spirit of curse of the devil is what is present. Every time they are prophesying,
it's
things of the world. Don't never prophesy heaven upon
you. God
has given you city Jerusalem. In 5 years,
God,
I say, prepare yourself. You're going to enter his kingdom. But God said to Ezekiah,
he told
him, prepare, I'm taking you back home. When you come in a false counsel, they prophesy things of the world
anywhere.
And they can reveal your secrets and they tell them to you.
The
spirit works and it binds people.
And
even though you tell someone, come, we know God, he says, my prophet prophesies.
My
forefathers, they told me things about them that have happened on me.
Now this activity,
the number 666 is working.
We
shall see what concerns you on the other day. You see how it works in shrines and churches.
Even
in the world, it's still working in what is called predictions.
The
spirit never speaks what never happens. This is what is in the betting and all those other things. We shall sit on other Tuesday. Tomorrow
we're going to
be in the journey of heaven. God bless you. Unless someone has a question. Anyone with a question? You come in the front.
Yes, Reverend.
Praise Jesus, brethren.
You
have two questions I want to understand.
Echisoka,
the first one
is
these years we count on earth.
Echibuzo change, echibade,
my question was,
chiba chitia buende kayo jibala.
How is it if I refuse to count them?
Nembala kudda mugguru.
And I count God in heaven.
Echibuzo echokubide.
The other question.
Kutikwatagana nechiro.
Concerning the night.
Tulabyenga mukama ye.
We sing to God.
Echiro achibalange misana.
Count darkness like light.
Watianga nange ntandise chira babwe.
How comes me to I begin to see it like
echiro
that?
Echiro nesichibala.
And I don't count it the night.
Mukama akumpero mukisa.
May God bless you.
Yes, yes.
Let's answer those questions.
We
began on when we don't count
night,
or we count it. According to Genesis
1:14,
let's read their brief quickly and we answer that question. Genesis 1 from verse 14.
Katonda nayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ly'eggulu byawulenga emisana n'ekiro bibenga ng'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka.
He put them to do that.
But you know,
knowing that it's a shadow, it's not real.
He
put them and he told them why, what are they going to be counting? And the moon and the one counting that. Now they count it for you, know that it's a shadow of the years.
That's
in Genesis 5.
Verse 21.
Genesis 5, verse 21.
Enoka namale miaka nkaga mwetano. Nazala Mesuseera. Enoko natambulira uwamu ne Katonda buyamalo kuzala Mesuseera emiaka bisatu. Nazala abaana abobulenzi n'abobuwala. Ennaku zonna eza Enoka neziba emiaka bisatu munkaga mwetano
oyo yawangale ejo mukama
namutwala he has and God took him
olokuba yateka ebitubalire myaka eje kisikirize yasikale katonda akola ki
God remained counting
ngabale myaka eje kisikirize kunenga yachi mainte jiriyo
but he knew they were not existable
ngajite myaka eje kisikirize
he called them years of shadows
oyongere yokuruddako
luberebere 5 olinyiriri olwabiri mwenya
Genesis 5 verse 24
Enoka natambulye wamu ne Katonda so natabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Olunyiro 25 misiseera n'abala emyaka 1087 n'azaala Lameka.
Azaalayo omwana ku myaka
ajalira ku 10 is giving birth at 100
ogenda otuka ku 10 nga
by the time you reach those years you cannot even walk
emyaka bagisamulubirebire esulo
y'omukaaga egifuuka
1020 mu zaburi ya 9 ku mulembe gwa Dawudi nebagisala ne giyingira
7
wetwogerera giri
40 years
watandise dda
wowe amagumba
mukama mwana wange mundeke katweyogereyowulire
tuli mu lubereberye esula y'okutaano n'olunyiriri lwabiri mu mukaaga mesuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ennaku zonna eza mesuseera ne ziba emyaka 969 n'afa
kakati wano okuwangala egyo emyaka obulamu bwaggwawo naye kyenyinza okugamba tetugibala nga myaka gya kisiikirize kubanga mu maaso ga Katonda emyaka 10 giringa olunaku lumu okusinza betwala ba mupita
ekyokubiri
esula y'okusatu nola omunaana paka olw'ekkumi kakati ono misikira jasimulwenda teyaweza adde olunaku
olumu
za kisiikirize tosobola na zibala nti myaka mu maaso ga Katonda
years before God. You have to join that 1,000.
And
you have 3 years before God.
We shall
count the years of the angels. They are close to 5 years perhaps right now.
tujja kukiraba kubanga tujja kuddayo tubale okuva kutondebwa okutuuka ku kugwa kwa Adamu
wabeerayo
emyaka emitwalo ena
kati
tutandika okudividingamu
buli lukumi
lukumi mwaka gumu mwaka
gumu 1,000 each 1,000 is 1 year
olunaku lumu olunaku lumu
each 1,000 is 1 day
then tuvao
then from there
okuva ku Adamu yago kutoka
Adam when he fell
ku Ibrahim
reaching Abraham
emyaka emitwalo ena mu enkumi
bbiri 42,000 years
tutandika dividing am
begin to divide
buli myaka lukumi
olunaku lumu is 1 day
then tuvao
then we live there
dividing okuva ku Ibrahim okutuka kuzaliwa kwa Yesu
Abraham the birth of Christ
emyaka emitwalo ena mu enkumi
bbiri 42,000 years
dividing am olunaku lumu lina emyaka
1 day to 1,000 days
bali toweza emyaka kale nge 5 oba 10
be close to 10 5 years right now
bayinza okugiwezayo emyaka tobula tebakaddiwa eriyo
you cannot get old in heaven
omubiri baagukolanga gwa myaka mingi
waliwo abuuza omulala
erinnya lya mukama lyebazibe nze kyensaba okutangaalako we wali we twabadde twogerera ku by'okwekolako
working on ourselves, beautifying ourselves.
Omanya abantu abamu bayinza okikwata obulala.
You know, some people may understand it wrongly.
Emabega waliwo eddiini gye baayitanga ey'abazuukufu abalokola abazuukufu.
There is a certain religion which came up and they are a born again sect.
Nga tebasala nviiri.
And they never cut hair.
Tebasiga makeup.
They don't do makeup on themselves.
Tebeyongerako.
They don't add anything on themselves.
Kati nga kyensaba kwe kongera okunyonyoka n'otutangaza biriwa byetulina okukola na biriwa byetutalina kukola.
Enlightened more what we can do and we shouldn't do.
N'ekintu ekirala nga asaba okututangazaako.
And the other thing I need an enlightenment.
Ku kyemyaka.
On the years.
Kati tuba tuyina emeka bwe tuba nga tujjeko birthdays zetuzitulya.
How old are we when we subtract the
birthday?
How many years? What we can count is the creation of heaven and earth up to
today. It
can be 120,000
years.
Before heaven and earth was, we don't know how many years we spent above heavens. And when we started
up,
ever since we came from above the heavens, and they put us in the four living
creatures,
it's like 120,000 years. Minus the ones of the shadow. Concerning beautifying yourself, Ezekiel 16 says this.
Ezekiel esula ekumi n'omukaaga ntandikirewo. Ezekiel esula ya kumi n'omukaaga n'olunyi olusooka.
Ezekiel 16 from verse 1.
Nate ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, manyisa Yerusaalemi emizizo gyakyo. Oyogere nti, bwati Mukama Katonda bw'agamba Yerusaalemi nti, okuzaalibwa kwo n'ekika kyo bya mu nsi ey'omu Kanani. Omwamoli ye yali kitaawo, ne nnyoko yali Mukiiti. Era eby'okuzaalibwa kwo ku lunaku kwe wazaalirwa tewasalibwa kalira, so tewanazibwa na mazzi okukutukuza. Tewateekebwamu munnyo n'akatono, so tewabikkibwako n'akatono.
Bino tulaba mu nsi y'omwoyo.
We see the spiritual realm.
Mukama agamba ati ffe twagenda okuzaalibwa.
And God said, by the time we have been born,
mubiri guva mu ggulu.
And we had no body from heaven.
Twalabirirwa.
We went and took a care of.
Kakati mu mwoyo alaga engeri gy'alabiriramu omuntu.
Now when the spirit is shows that we take care of human beings.
Amumwekyenya akukola ki?
Cuts their forehead.
Nsi y'omwoyo.
In the spiritual realm.
Wabula ne mu nsi y'omubiri atugamba okukola ekintu kyekyo.
Even in the body it tells us to do the same thing.
Naye bw'amala tugamba bw'ati.
But after it tells us
this. Aina w'atugamba ati temusukka wano.
He says don't go beyond this.
Katumala osomayo kano ku bigambo bitono tugende tulabe.
Let's read a few words and we proceed to see.
Ezekiel 16:5.
Ezekiel 16:5.
Tewali liiso eryakusaasira okukola kw'ebyo byonna okukwatirwa ekisa, naye n'osuulibwa mu ttale ebweru.
Ate tumanya ki?
Era
bwe tuzaalibwa netujja mu mubiri
teryatumanya.
Bo balabirira omubiri naye omwoyo nga balese.
Kubanga wakyayibwa ggwe ku lunaku kwe wazaalirwa.
Olunaku lw'ojja ku nsi
kuno.
Omwoyo gukyayibwa ne baagala omubiri
nnyo.
Tebaguwa wadde akamera ak'omwoyo okulya ekigambo kya Katonda.
Tebakubuulira
gye guvudde.
Ffe
tukyayibwa buli lwetuzaalibwa.
Kubanga
obukyayi buno sitaani ebuteeka mu mitima
gy'abantu.
Ne baagala nnyo feesi eno ne baginyiriza
nnyo.
Ne bagamba nti yafaanana gundi. Naye ng'omwoyo ogwo tebamanyi bwe
gwafaanana.
Tuli mu Ezekiel sura ya 16 olunyiri lwa 6.
Ezekiel 16 verse 6.
Awo bwe nakuyitako ne nkulaba nga weekulukuunya mu musaayi gwo.
Era tubeera eri bwetyo munda mu
we are in us like that.
Nga twekulukuunya tuli muli omwoyo guli muli naye.
The body is kicking.
Oyoleka ebitundu by'omu musaayi mubiri.
You are stretching your parts within the body.
Nga tulina mubiri gukwawula na mubiri guno ogw'ennyama
ogujjudde omusaayi.
Era bakolisi ekisooka ttaano agamba. Alina okwambaza guli okuva mu ggulu gutwawule ne guno. Era atuwe n'ebyambalo.
Ezekiel 16:6.
Ezekiel 16 verse 6.
Ne nkugamba nti newankubadde ng'oli mu musaayi gwo bamulamu. Weewaawo, ne nkugamba nti newankubadde ng'oli mu musaayi gwo bamulamu. Ne nkuwaza ng'ekimuli eky'omu nnimiro. Ne weeyongera n'ofuuka omukulu, n'otuuka ku buyonjo obulungi ennyo. Amabeere go ne gamera, enviiri zo ne zikula, era naye ng'oli bwereere nga tobikkiddwako. Awo bwe nakuyitako ne nkutunuulira, laba, ekiseera kyo nga kye kiseera eky'okwagalirwamu. Ne nkwaliirako ekirenge kyange ne mbikka ku bwereere bwo. Weewaawo, ne nkulayirira n'endagaana naawe endagaano, bw'ayogera Mukama Katonda, n'ofuuka wange. Awo ne nkunaaza n'amazzi, weewaawo ne nkunaalizaako ddala omusaayi gwo, ne nkusiigako amafuta,
n'atuwa omwoyo we. Wano wali okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'atuwa omubiri okuva mu ggulu. Byonna yabyogera wano, naye lwakuba biri mu lulimi oluzibuzibu.
Ezekiel 16:10. N'okwambaza, ne nkwambaza omulimu ogw'eddalizi, ne nkunaanikako engatto ez'amaliba ez'amaliba g'eŋŋonge, ne nkusiba olwebajjo olwa bafuta ennungi, ne nkubikkako liiri, era ne nkunaanika ekyo ebyobuyonjo, ne nteeka ebikomo ku mikono gyo.
Genda byonna Mukama ndowooza olaba. Omubiri guli ogw'omugulu mugumanyi
bulungi.
Mu luyimba
5:5.
Ekintu ekyo ekyokwambala ebikomo kubikwatagana
n'abakyala,
okwerongoosa naffe
ng'abasajja,
okweyambalira ku ssaawa, tubikoppa ku mubiri guli
tetusukka
ku ekyo kye yatonda era kye
yakola.
Simanyi oba ontegeera bulungi. Tetugenda soma kyandikwa kino kimala kubanga kitubuulira paati bbiri. Naye mu Isaya 3:16 yagamba bino bye tukola nitususuka ate ku ekyo kyatugamba
okukola.
Katusomeyoko bino mweyonje abooluganda, abakyala mwambale eby'ekikyala, ebikomo mwambale obwokumatwa, ate naye tuteekako ekintu kiringa omusota kyonna kireebeeta eno.
Don't put things which are like serpent like stretching down so much. We put decent ones.
Obomo ate wano okubyewo obutuli nawe oyambazzaawo empeta, emimwa
nagyo okuyiwa
todda ku kutu kwa Mukama ate kukuba mu bituli
oyingizeemu
lingi leeta akanunga kakwata bukwasi bwe katikati. Yali talaba kubawo katuli, akatuli yakateeka wano naawe okalala kali wano kakala ate okuba wano akalala. Katusome Isaya 3:16.
Isaya esula eyokusatu n'olunyiriri lwa 16. Era nate Mukama yayogera nti, kubanga abawala ba Sayuuni balina amalala.
Kakati malala ge
gatutabula.
Bakola ki mu malala?
They do what in pride.
Era batambula nga balalambaza ensingo.
Kakati mugula obugatto obamazeeko emirembe.
By heeled shoes. Mulyoka mutambula. And you walk. Like that.
Nagamba nedda, engatto mwambale ne mubeere nnomo.
From shoes which are normal and decent to yourself.
Nobeeranga nawe
oli akabina
kakulyolikaa ensejjere n'enswa otabulatabula abantu bonna b'oyitako, weesitaza abato, ogwanidde nakusibwako jjinja bakuteeke mu nnyanja y'omuliro. Agambye nedda, ekyokweyonja tweyonje n'ebintu byamalala tubiveeko. Engatto nawe ogiraba ekuli ku buke, oli katuti otendereza naye olinganga ali
kuzibu.
The heel will shoot you down and the clothing will get up.
Isaiah esula ya kusatu olunyirwa kumi na mukaga. Era atambula ngalala ambaza ensingo era nga alina amaaso ag'obukaba.
Nga bwavurumula.
And the way they change their eyes.
Tunula normally.
Look
nga bw'olina okutunula.
Normal as it's supposed to look. You see them differently. And the brother too is beginning to.
Sister,
seeing him is changing the look. Making signals to him.
Speed a question.
That we may be corrected about this issue.
Tuli mu Isaiah 3:16.
Ngatambula
era nga bakumba bwe bagenda.
Kakati mukuyingira wano.
Ajo
lugatruli kor.
You begin to knock your shoes down.
Batunule ku ngato ja yamba.
Look at the shoe they are wearing. And see the way they have hipped themselves.
Isaiah 3:16.
Iranga bavuza ebigere
byabwe.
Aina watu kanga nokutambula bakuganye buganye.
Even they walking as if it's failing. And this
yitawo gende sister.
Nikana leave me alone.
Isaiah 3:17.
Isaiah 3:17.
Mukama kyaliva alwaza ebikakampa obwezinge bw'omutwe gw'abawala ba Sayuni.
Enviri zonna wazistylinga mu ngeri ndala zikunyusa. Zikunyusewo abasinga mulina biwala.
Most of your hairs have gone off, you have not right hairs.
N'agamba omanye kanisa singa tulina enviri mpamvu.
Naye
olina amalala kati Katonda kyakola akunyulako okunyula.
What does it take off all the hair?
Ne musibe ekiwala.
And you put on hair which is not yours. Official.
Era singe kanisa mwenda abanne abasibe biwani mwenda mpya kujja tubasabire.
Official, you coward, we pray for you.
Kubanga mukama alina wayogera ku mviriza. Ngayinza n'okuzibala.
And he can even count them.
Kati ky'ogamba ezizo tezikyawera abala mmeka.
How many does it count?
Wali akatuli akazi batekakyafulumya
mbi. Was blocked that he can't bring out hair.
Kyali ku nsonga kimalala.
On what issue?
Bwe wazikolanga ng'odda mu nguni
mukuŋŋaaniro. When you need to be in the synagogue, begin to change it and shake your head.
Ozitereeza zikutabula.
You look nice. Disturbing you.
Bwe oziteeka mu maaso ate bwe otuuka oziggyayo.
You're waving it back.
Kati abasajja bo basibye ebintu tebitegeerekeka.
The men have made plated things run a stand.
Aine emiguwa gimukomeeri.
They have ropes which are down his ends.
Tuli mu Isaiah 3:17.
Isaiah 6:17. Isaiah 3:17.
Mukama n'abikkula ku nsonyi zaabwe. Ku lunaku olwo Mukama aliggyako obuyonjo bwa masamba gaabwe.
Balina masamba mugamanyi.
You know.
Kivaamu okyuma buli katundu konna
kwolina. Every part of you begins to smell because of
buli awali esamba.
Everywhere there is a finery.
Esamba muzitege. Gwe weekubakubayo bifa fiuma okuba
papu. You yourself every time.
Toyagala kwetereza.
Every time you don't even bath, you're fuming yourself.
Era bw'otandika okukyuma ne bagamba oyo kati tajira
and it's that one they don't bath
ekibira takijira
they don't cut
They don't slash their forests.
Katonda abamu yabataddeko okuwunya era bw'oba oli eyo ng'owunya jangu ontukire mu kyama.
Reach for me in secret.
Abamu kumwe mwononese buli kitundu.
You have gotten corruptible.
Mulwala ebirwadde bino ebyekikyalo
ebyekisajja. Sickness of
mwe kubagwa perfume embi.
You fill yourself in wrong places.
Mfote okunaaba n'owetereza.
Instead of bathing,
mwe mubireese kambi.
You brought problems to yourselves.
Tuli mu Isaiah 3:18.
Isaiah 3:18.
N'enkunduulu zaabwe n'ebifaanana ng'emyezi
balina ebintu biri ng'emyezi akiteekako n'akijjako
nakkuŋŋaaniro
bino bye bateekako ebiyitako ebiri ng'emyezi oba gwakula bwe guti mu ange mubeera ne tulubokisi mujja naye wano iyo bwe bagwa ku kwaya kwaya zeri kye twasookera bagenda okujja basooka kujja
tulubokisi
erimu ebyokwekolako
byonna
abalala tubeera tusoma
tukuŋŋaana as we study in teachings
tusaba yajjeyo ali mu kibiina
ekinanka
nikyo bakiteredde
bulu
n'agamba ebyo si byenjagala nti mwetereereze ewaka mukyo wano tubatuze ku kintu kirala buli kintu kiriko ebiro naki n'ebiseera okusinga ku mubuulizi 3
tuli mu Isaya 3:19 n'emikyugo n'emisagga n'engoye ez'oku maaso
kakati abalala twesiba wano bwe bati ne twesiba nga
tukuŋŋaana
sisita lwaki weebiikiridde bwoti
nzendeka
tuli mu Isaya 3:2
Isaiah 3:20
n'ebiremba n'obudangadi
buno bukoma abeera ku bukoma akuŋŋaanya naye ng'ali ku kakomo
and their own concentrating on them
kakomo kange
my bangles
aleluya wali waki wulidde agamba amina amina
amen
ali kakomo atereza
their bangle make it
bwoba oyambadde yambala
olumutereera
ekituganisa ebintu ebyo kuba bwe tujja mu kusaba tubeera ku ebyo n'okyusa enviiri n'okola otya sitayiro eringa tewagitegedde gye wakoze ewaka mubula na kujja nangoye 5 muzikyusa ebiseera
byonna
era abasinga batuuka leetirwa akyusa engoye
this was not nice. They look at themselves.
Tuli mu Isaya 3:20.
Isaiah 3:20.
N'ennebajjo n'obucupa bwakaloosa.
Batambula n'obucupa.
They walk with their perfume bottles.
Tuba tuli muno tusaba.
They are praying. They are fuming.
Bagenda keri.
As they go in the toilet.
bwagira najyayo tusoma ye ali mu bintu birala abalala bali ku masimu banyiganyiga whatsapp ky'obuuza ekiri waggulu waliyo katonda teriyo
kirala
nolaba oli tutudde ye ali mu ebyo katonda no bw'anaatandika okukuba abantu banaamuwuliramu
omuseerakuba
ebyo ebintu mwava nabyo gye
mwava
naye wano sibyo bigenda okuba tugenda kuba bayonjo nga tuli batereevu nnyo buli kintu kikolera mu biro
n'ebiseera
weyonjeze wakajja
kuwa
todda ate mu bintu byaku kujjayo obunankani bucupa
lipstick
tusomojjayo
tuli mu Isaya 3:20
Isaiah 3:20
n'ensiriba
Ababa ina muno womu chiwato womu vikulira kwa womu tegerira. Mwakora uwato.
That they are making waste. You are into things of sorcery, putting beads in your waist. God created a waist with its boundary. If it's corruptible, people invent a lot for themselves. Your parents never minded of you when you got born again.
If
you wash a child, let's speak of it. All their
weight.
For these boys are what's troubling them. And they begin to get funny shapes in the waist.
You
give birth to a child and the head is like an axe like that.
The head,
the parrot, put it in shape.
Don't
be great to God giving him a funny head. Some of us, we are regretting the heads we are having.
Isaiah esura ya kusatu olunyirwa biri mu lumu.
Isaiah 3 verse 21.
Empeta n'empeta ez'omunyindo.
Kakati twatu kekisa ntutabuka
mutabwisi. We'll reach a time and we got
why. Empeta naye kufukira empeta n'ojija kuguno n'ojija kuno.
Neyo
munyindo nayo ngo otadde
mu. You put in a ring.
Munyindo walapa mwaka tulya kagenda
mu empeta. A hole where a ring can go.
Isaiah 3:22.
Isaiah 3:22.
Engoye ezamabala.
Kakati nojayo n'obugoyo obulala.
Get different clothing.
Kanonke siba wano.
This one I put it here in this
side.
This one in this side.
Akaro kasiba mu kiwato
bwo. Another in the waist.
Boyitawo.
You begin to pass around.
Kundi bena mulaini. Engoye zotagenda kwambala tuzireta.
What you not going to clothe on, bring out.
Mboruliza vinze wolu sibye mu wano okolera abavubuka wato kujja
waste for boys in a church
tukubere banange no mutubere mbula mu buterevu
speed step bolt
saa 3:22
saa 3:22
nengo ye ezamabala ne minagiro ne suuka ne nsawo
kati bayibera no busuuka obumu babuge bagenda bukoisa
there are some clothes I don't know what they're going to use them for
bwa kuwete yo munsiko
therefore crying in the bush.
Isaiah sat wabiri mu n'engoye ez'amabala n'eminagiro n'essuuka n'ensawo
babeera n'essuuka n'ensawo byonna
alimanyi
ng'ensawo erimu toolbox namba n'akagoye bwatuukira ng'afunye omuntu kagweramu awo batuuka efujjo ne lisukka mu kkanisa ng'abantu tebakyatya katonda bajja n'ebintu byabwe olumala okusaba ng'akyama ewa
bulaaza
ng'amugamba n'olugoye nayise nalwo
olw'okudayira
Isaiah 3:23
Isaiah 3:23
endabirwamu
babera n'endabirwamu
mukunga in the fellowship
ajija mu toolbox
wali mukasa the toolbox in the passes
tuba tusoma
as we are studying
I've
not looked nice today.
Ari munda birwamu yiyera.
They are in a mirror watching themselves.
Ibyo mubere waka.
That be home.
Wera bira munda birwamu waka tojana ndabirwamu wano.
Don't come with a mirror here.
We
look at some women now, they have mirrors in their bags. Because we've been studying, at least we are trying to get proper. Churches get their bags.
Isaiah 3:23.
Awali ebyakalosa walibao ekivundu.
Kuwonya.
Smelling.
Wofuya fuya.
We stress for yourself with fumes.
Naka ebi mwe fuira fuira nga mwini mukunga ni mukanisa.
Those practices in my fellowships.
Uri munga onyiga anyigo bugaru wajia kumumenya.
You are pressing breath in your fear that will break them off.
Ujia kuwa kwa kisiri ndia kumenya kwa bugaru wajia kwa bugaru wajia kwa bugaru wajia
kwa bugaru wajia kwa bugaru wajia kwa bugaru wajia kwa bugaru.
I said, if you do that, I'm going to do something.
Amen. Isaiah 3:24.
Now they who are bold, how many are you? But where did it come from?
We used
to be the church of God. We did not go for fellowship. And he said, okay. Be with all that artificial air all days.
Isaiah 3:24.
Nawali
ikizibaawo kwesiba bibukutu. Awali obuyonjo kwokebwa.
Kakati nebitu wocheza no bingi.
Now things you punch are many.
Abesize binaka ni wocheza face bizigo.
Mumwe yo bisa. Face that you're bleaching yourselves.
Isaiah 3:25.
Abasajjabo
ekitala kiribatta. N'abazirabo balifiira mu ntalo. Enzigi n'enzigi ze zirikaaba ziriwubaala.
Kakati banaabooluganda
katweyonja
tubuuze bulungi tosooka ku ekyo ky'ogwanidde kkola ate tojja bikolera wano
kuba
weetereza weetegereza ewaka
ono
tuba tuzze kusoma Katonda n'okumutegeeza ebyo bye tuba twetaaga. Mukama abawe omukisa mwebalekwe.
God bless you. Thank you for coming.